Yeah, yeah. Keep it on my love.
Kaniweka keep it on my love. Tunafanya chuk chuk kav kav. Friends liko uwanja niliko live.
Alemuacha atajuta mana niko geto na kumbatia. Akiana nitamrusha roho mpaka atasanda kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachananga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru hata mcharura. Charura, tukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Kasi kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwape nafasi kiurahisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni tight.
Utake usitake.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo alo.
Squatchy, baby we, baby we.
Squatchy,
alo alo.
Squatchy,
tutavuta na mashati.
Squatchy,
alo alo.
Squatchy.
Unataka nini wewe? Nauliza unataka nini wewe? Sema basi baby nini upewe? Usilipe kodi moyoni kaburi. Usikwachi nimeacha nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Umezima na data simba kapaka. Tonangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takataka. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe,
nitakupa gari au topanda vidaradala.
Aiwe,
ongeza madeko mina kupenda si masihara.
Aiwe,
misi nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru wana mcharura. Charura, tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwape nafasi kiurahisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni tight.
Utake usitake.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
hapa ni kinaki naki.
Squatchy,
alo alo.
Squatchy,
baby we, baby we.
Squatchy,
alo alo.
Squatchy,
tutavuta na mashati.
Squatchy,
alo alo.
Squatchy.